Nin aya kunol Umbernold?
A man lives in Cumbernauld.
Magaciisu waa David.
His name is David.
Maalin maalmaha David wuxuu ka maqan yahay.
One day, David goes missing.
Asxaabteeda iyo qoysasooda waxay walwal ku yihiin.
His friends and family are worried.
Boolisku wuxuu bilaabay in uu raadiyo isaga.
The police start to search for him.
Waxay su'aalo ka weydiinayaan magaalada.
They ask questions in the town.
Dadku waxay caawinayaan baaritaanka.
People help with the search.
Maalmaha wuu socdaan, laakiin David ma soo laabto.
Days pass, but David does not return.
Bulshada ayaa murugo leh oo cabsi leh.
The community is sad and scared.
Ugu dambey, way ku helayso.
Finally, they find a clue.
Raadinta waxa ay sii soconaysaa iyada oo leh rajada.
The search continues with hope.
Markaad dayartahay, waxaan jeclaa inaan ciyaaro dibadda.
When I was young, I loved to play outside.
Waxaan ciyaaro saaxiibadeyda maalin kasta.
I played games with my friends every day.
Waxaan fuulid leenahay baaskiiltayada beerta.
We would ride our bikes in the park.
Waan iga xasuusinayaa in aan shabag ku qabtay beerta.
I remember catching butterflies in the field.
Walaashayda iyo anigu waxaan dhisnay guri geed.
My sister and I built a treehouse.
Waxay ahayd meel gaar ah oo aan ku ciyaarno.
It was our special place to play.
Waxaan ku raaxaysanay oo xusuus farxad leh samaynay.
We had fun and made happy memories.
Hagaaga, waxaan aadnay xeebta.
Every summer, we went to the beach.
Waxaan dhisay qasida ciid ah aniga oo lala hadlaya aabahay.
I built sandcastles with my dad.
Maalmahaas waa khayr badan aniga ilaa.
Those days are very special to me.
Waxaan bartay casharro badan xilligeyga caruurnimada.
I learned many lessons from my childhood.
Xusuusyadaas waxay ku jiri doonaan qalbigeyga ilaa inta nolosha.
Those memories will stay in my heart forever.
Jarmalka waxaa jira naadiyo caan ah oo soo jiita dad ka yimaada daafaha dunida.
In Germany, there are many famous clubs that attract people from around the world.
Nakuliyadaha waxay leeyihiin jawi gaar ah oo ka dhigaya mid gaar ah.
These clubs have unique atmospheres that make them special.
Mid ka mid ah nacadsiga ugu fiican ee Berlin waa Berghain.
One of the best clubs in Berlin is Berghain.
Waxay caan ku tahay muusig technokeeda iyo saacadaha furan ee dheer.
It is known for its techno music and long opening hours.
Dadku waxay inta badan sugaan safka saacadaha.
People often wait in line for hours to get in.
Hawada gudaha waa mugdi iyo firfircooni, ku habboon qoobka ciyaarka.
The atmosphere inside is dark and lively, perfect for dancing.
Naadad kale alub waxa watergate sidoo kale magaalada Berlin.
Another amazing club is the Watergate, also in Berlin.
Naadiganiyadu waa caan sababta muuqaalka la yaabka leh ee webiga Spree.
This club is famous for its impressive view of the Spree River.
In Watergate waxaad ku raaxaysan kartaa garaacyada elektarooniga goor hore.
In Watergate, you can enjoy electronic beats until dawn.
Klubista Jarmalka waa waayo aragnimo aan la hilmaami karin dad badan.
Clubbing in Germany is an unforgettable experience for many.
Kulan kasta ayaa soo bandhigaya wax kala duwan oo loogu talagalay dhammaan noocyada dadka.
Each club offers something different for all types of people.
Laga techno ilaa hip-hop, qof walba wuu ka helaa muusikooda.
From techno to hip-hop, everyone can find their music.
Kuuska ah jooga meeshan caan ah waxay ku jiraan habeen xiiso leh.
Clubbing in these popular spots is always a fun night out.
Filimka A Working Man wuxuu soo bandhigayaa sheeko soo jiidasho leh oo ku saabsan adkaysiga.
The film, A Working Man, presents a captivating story about resilience.
Waxa ay baadaysaa dhibaatooyinka nin lumay shaqadiisa.
It explores the struggles of a man who loses his job.
Cinematography-ga si fiican loogay isagoo dheeraad ah ku daraya sheekada.
The cinematography is beautifully captured, adding depth to the narrative.
Daqaaqadu waa ilaaliyo oo la xiisayn karo, iyaga oo ah lakab u ah sahaynta khibrada daawashada.
The characters are well-developed and relatable, adding layers to the viewing experience.
Marka loo barbardhigo franchise-yada guulaysta, filimkan wuxuu ka soocan yahay asalkiisa.
In comparison to successful franchises, this film stands out for its originality.
Guud ahaan, A Working Man waxay bixisaa safar shucuur leh oo si qoto dheer u taabanaya dhegaystayaasha.
Overall, A Working Man offers an emotional journey that resonates deeply with audiences.
Mawduucyadu waxay u wareegayaan dulmar iyo ruuxnimada aadanaha.
Its themes revolve around perseverance and the human spirit.
Taageerayaasha riwaayadaha shucuurta leh waxay helayaan filimkan oo qanacsan.
Fans of emotional dramas will find this movie satisfying.
A Working Man wuxuu mudan yahay meel ka mid ah filimada ugu fiican ee sanadka.
A Working Man deserves a place among the best films of the year.
Markaan la soo kooban, waxaa filim mudan in la daawado qof walba.
In summary, it is a film worth watching for everyone.
Waxay isku darsataa waxyaalaha majajilada iyo dhiirigelin si aan caadi ahayn.
It combines elements of drama and inspiration in a remarkable way.
Waa inay ahmiyad samir ad u daabacdo dadka jecel filimka maskaxda kiciyo.
It is a must-watch for anyone who enjoys thought-provoking cinema.
Shirin David waxay hurdada ka kacday goor hore maalin walba iyadoo go'aansatay inay bedesho jidkaheeda iyo maskaxdeeda.
Shirin David awoke early every day, determined to transform her body and mind.
Jadwalkeedu wuxuu ka koobnaa jimicsi xoogan iyo cunto isku dheeli tiran oo dhiirigelisay horumarkiisa.
Her routine consisted of intense workouts and balanced meals that fueled her progress.
Inkasta caqabadaha, joogteynta Shirin waxay ahayd mid aan isbedelin iyada oo dhiirigelinaysa dadka ku hareeraysan.
Despite the challenges, Shirin's resilience was unwavering, motivating others around her.
Marka ay rinjiyay xirfadaheeda, Shirin waxay heshay farxad oo aan keliya ku jirin fayoobida laakiin sidoo kale ku jirin is-ogaansho.
As she honed her skills, Shirin found joy not only in fitness but in self-discovery.
Maanta subax weligeed waxay u kaceen codka liiska tababta ay jecel yihiin.
Every morning, she woke up to the sound of her favorite workout playlist.
Iyadoo maalin walba xiisahaheeda waxay u muuqdeen inay xoogaystaan.
With each passing day, her enthusiasm only seemed to grow stronger.
Saaxiibada iyo taageerayaasha waxay taageereen tilaabo kasta iyaga oo kor u qaadaya dareenka bulsho.
Friends and fans supported her every step, instilling a sense of community.
Safarka bedelkeeda ma ahayn oo keliya jideed, waxay ahayd dib u soo noqoshada holistic.
Her transformation journey was not just physical, it was a holistic rebirth.
Iyada shaqo adag iyo adkaysiga waxay gaartay ujeedooyinkeeda iyadoo dhisaysa waddada ambition dhisan mustaqbalka.
Through hard work and perseverance, she achieved her goals, paving the way for future ambitions.
Qarnigii laba hal aad wuxuu soo bandhigayaa 4,000 khataro caafimaad ah oo ka badan xuduudaha qaarada isla markaana saameeya dadka adduunka.
The 21st century presents a myriad of health challenges that transcend borders and affect populations globally.
Lagaaga xanuunada joogtada ah ilaa faafitaanada faafa, qoto dhanaan caafimaadku waa mid labadaba cabsi leh iyo adag.
From chronic diseases to infectious outbreaks, the spectrum of ailments is both daunting and complex.
Korortostrona kalso of xanuunin caadiga ah wuu dheeraqda raadsiga caafimaad.
The persistent rise of antimicrobial resistance has underscored the urgency of global health reforms.
Intaas waxay ka qayb qaataan si weyn qaybinta aan cadaalad ahayn ee khayraadka caafimaadka.
Furthermore, socioeconomic disparities contribute significantly to the inequitable distribution of healthcare resources.
Dheeraad ahmiyadani waxaa ku riyalinaa in la dadajiyo fursad global ah.
Addressing these challenges necessitates a concerted global effort and innovative approaches that prioritize equity and inclusivity.
Wadajinta caalamiga ah waa in la xoojiyo si kor loogu qaado iskaashiga u dhexeeya dalalka ka hortaga khataradan caafimaadka.
Global partnerships must be strengthened to enhance collaboration amongst nations in combating these health threats.
Heli ilaalin waxtar ah ayaa ah aasaas muhiim ah ee siyaasadaha caafimaadka wax ku oolka.
Equitable access to preventive measures and treatments remains a cornerstone of effective health policies.
Inta lacag, dhiirigelin waxqabadka waxbarashada oo ku wajahan kor u qaadista wacyiga bulshada ayaa lagama maarmaan u ah yareynta khatarta caafimaadka.
Moreover, educational initiatives geared towards enhancing public awareness are essential in mitigating health risks.
waxay muhiim tahay in la kobciyo dhaqanka akhrinta caafimaadka oo awoodsiinaya shakhsiyaadka inay sameeyaan doorashooyin xog ogaal ah.
It is paramount to foster a culture of health literacy that empowers individuals to make informed choices.
Gun gun gabagabo, istan ahmiyadiga ah arimaha bulsha ee caafimaadka waxay udub dhexaad u tahay istiraatiijiyo wada shaqayn ah heerar kala duwan.
In conclusion, the interplay of social determinants on health necessitates collaborative strategies at multiple levels.
Kaliya iyadoo loo marayo talaabo midaysan ayaan rajaynaynaa inaan si hufan u xallino caqabadahan badan.
Only through unified action can we hope to tackle these multifaceted challenges effectively.